chacu Uji misozi ibi yaga nimirunga Mugidu yete na horanisha Reka tukurate tukubugi bibi Utu hundiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye Berwa sugira singizwe iteka Horana Imana murage mwiza Ibyo tugukesha ntibishyikirwa Umuco dusangiye uraturanga Ururimi rwacu rukaduhuza Ubwenge umutima amaboko yacu Nibigukungahaze bikwiye Nuko utere imbere ubutitsa Abakurambere b'intwari bitanze batizigama baraguhanga uva mu bukombe utsinda ubukoroni n'amatsi ibihugu byayogoje Afurika yose ndonduraganje mu bwigenge Tukomeye uko turi twese Kumeze imihigo Rwanda dukunda Twagurukiye kukwitagira Rwamahoro asabe mu bagutuye Wishyire wizane muri byose Urangwe n'ishakutera imbere uhari umubano n'amahanga yose maze ijabo ryawe riguhe ijambo